Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama rua te kaumātahi. This exercise gives you practice at one way of giving the age of someone. The ages you should give for each person are to be found on page 23 of your textbook. Hei tauira ēnei. A.
E hea ngā tau o hēni.
E waru ana tau.
E.
E hea ngā tau o te tamahine a hēni.
Te kaumāwhitu ana tau.
Tahi.
E hea ngā tau o te whaia o Eruera.
E rima te kau ana tau.
Rua.
E hea ngā tau o tō māhita.
E rua te kau mātahi ana tau.
Toru.
E hea ngā tau o Timoti.
E ono te kau ana tau.
Whā.
E hea ngā tau o Hana.
E rua te kau ana tau.
Rima.
E hea ngā tau o te wahine a Hohepa.
E toru te kau mā rima ana tau.
Ono.
E hea ngā tau o Tana Teina.
E toru te kau mā toru ana tau.
Fitu.
E hea ngā tau o Peti.
E fitu ana tau.
Waru.
E hea ngā tau o te tuakana o Hine.
Te kau mā whā ana tau.